VOA.
Wandaan tokkummaa dubartoota Oromoo Kanadaa gara walakkee sabaatti dabree kana dhukkuba COVID-19 dubartoota kan ilaallateen karaa zoomiitiin workshoppii tokko geggeessee ture. Qindeessitootaaf ogeessota fayyaa barnoota kennaa turan keessaa jaallanneen haasofsiistee jirti. Dura teessuu waldaa kanaa aadde Beete Kitilaa kaayyoo workshoppii kanaa kan ibsaniin jalqabna.
Mareen sun dubartoonni keenya waa'ee COVID-19 rakkoo inni biyyatti fidu namootaan ga'u maal gochuu dandeenya kan jedhu irratti yaadneeti kan inni jalqabne waa'ee COVID-19 irratti kan inni mari'achuu barbaada.
Dubartoonni marii karaa zoomii gaggeessitan kanarraan itti hirmaatanii eessa fa'imee maqaa onaa dhooftan biyya isaa?
Dubartoonni Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Jarmanii, Noorweey, Ingilaand, Yuunaayitid Isteetsi keessa kan jiran dubartoonni yoo hunduma isaanii ta'uu baateyyuu ammoonni argamanii paasipeetii nu wajjin godhaniiru. Invitationii biyyoota hundumaa kanaaf biyya Afrikaa dabalatee ergineerraaf.
Waa'ee dhukkuba COVID-19 kun dubartootatti hidhannaan ni qabu agarsiisuudha kaayyoon keessan?
Rakkinni COVID kun qabu dubartoonni keenya akkuma beeknu gadi ba'anii waa'ee COVID-19 kana baay'eensaa galeeraa fi teeftiinsaa kun hin beeku of eeggatu kan jedhu ilaalchite komiteen kun jalqaba irratti mari'ate. Dubartoonni keenya teeftiisaa kana eeguudhaaf hammamis mootattaafatu jennee irratti eega mari'anne booda saayid ifeektii inni qabu ikoonoomikaalii, sooshaalii, impaaktii inni qabu, istireesii inni qabu, dipireeshinii inni qabu maal jennee irratti eegamee walii gallee booda ekspertoota keenyaan mari'annee walii keenya wajjin mari'annee isaan kana baay'ee barbaachisaa waan ta'eefi akkuma beekamu dubartoonni keenya baay'een isaanii kan baratan jiru yoo baratan iyyuu dubbisanii andarstaand gochuu akka gaariitti ibsachuu kan hin dandeenye baay'eetu jira. Maaliifi yeroon kana jedhu health education fi afaanni akkuma arganitti andarstaand gochuun baay'ee waan isaan dhibuufiti. Afaan beekaniin afaan keenya namoota keenya ekspertoota keenya waamnee rakkoo kana akka isaanitti caalaatti beekanii of eeganii talaalii isaas immoo baay'ee waan sodaachaa jiranii fi oduu adda addaa tokko tokko waan jiruuf oduu kana keessaas akka sammuu isaanii qulqulleessanii fi ekspertoota keenya waamnee akka itti isaan afaan beekaniin aadaa isaanii waan barbaadanis gaafachuu akka isaan danda'aniin kana qopheessinee afeerree isaanis immoo okeen jedhanii workshoppii kana dhufanii dubartoota keenya barsiisuu danda'aniiru.
Egaa maatii keessatti dubartiin itti gaafatama isheen qabdu dhukkubi kun dubartii daran hin miidhaa jettanii yaaddoo qabdu?
Akka darbee waan tokko dhageenyetti dubartoonni fakkeenyaaf amma haadhaa abbaa manaa wajjin jiraatu ijoolleedhaa wajjin jiraatu yuuzii baay'ee qabna akkuma dubartoonni Oromoo keenyaa dargaggoota waggaan isaanii 18 ol ta'e irratti baay'ee yaannee isaaniinis included akka godhamu gooneetu talaalliin kun rakkina hin fidaayii yeroo ijoollee godhachuu barbaadanii moo akkuma odeeffamu moo tobaniitu exaggerate godhaniitu bizinesiidhaaf jedhanii kan jedhu irratti yaadamee kan hojjenne garuu isaan akkuma dhufanii ekspertoota keenya baay'ee yaada gaarii horiidhaan bitamee hin argamne sa'aatii 5 fudhatanii gaaffiidhaaf deebii nuuf fuudhanii akka gaariitti galee fi haadhatiin keenya dargaggoonni keenyas gammadanii dhaggeeffachaa turan.
Waan kun gara fuulduraatti dabaltanii irratti hojjechuu yaaddu moo maalidha?
Workshoppiin kun egaa waan adda addaa goone jennee jirra. Amma akkuma beekamu COVID-19 kun bifa geggeeddarata. Bifa waan geggeeddaratuu fi akkuma inni bifa geggeeddaratuun talaaliin kun COVID-19 isa duraa fi inni amma teellaan bifa geggeeddaratee dhufe kun wal fudhachuu danda'u talaalii kanaa wajjin immoo isaaf immoo talaalii haaraatu qophaa'a kan jedhamu sammuu keenya keessatti qabannee talaalii haaraan kun rakkoon jiru wal fudhataa jedhamee. Eega wal fudhateeti amma immoo rakkoo jiru kana yoo warra kalali kana fudatani gaggor kamani amanani isan fudatani akka haati jori ne workshop kana yaada chisudan ji aji asadi sadi wayin mo ji aji afurafurini irratti dojjenna jenne rawero wambrato ko saidi kenye COVID-19 kana mo majori gone irratti hojjechaa jirra jenne yaanna psychology irratti affecti ni qabu disadvantage ni qabu advantage ni qabu psychology irratti kana sirratti hojjechaa jirra taru amma matti kana ekstoto ni kenye nu barsiisani rakkina psychology irratti swan tokko ni qabu kan jedhuudha ijoollee xixinnoonni haati garaa keessaa mucaa qabdu fudhachuu akka dandeessu yoogaa waan itti daddabalamu jiraate yeroo yerootti abdeeggoonee workshoppii kana ittuma humna kan jedhu yaadaa qabu.
Dhumarratti dubartootaaf dhaamsi dabarsitee yoo jiraate?
Tokkoffaa dubartoonni keenya baay'ee hojiitti qabamanii jireenyatti waan baay'ee muudamanii fi jireenya isaanii akka isaan waan hundumaa irratti mataa isaanii of danda'anii gaaffiis gaafachuu danda'anii oonarshippii mataa isaanii akka isaan ta'anii of gargaaran baay'ee kana barbaanna akka sodaatanii talaalii kana fudhachuu dhiisanii rakkina keessatti akka isaan hin kufne isa kana dabarsuuf hin barbaadan.
Ogeeyyii fayyaa workshoppii kanarratti barumsa kennaa turan lama keessaa tokko kataan Adde Yeshii Tolosaa yaada qaban gaafadheen ture.
Barumsin baradhe public healthiidha. Public health jechuun immoo fayyaa sabaa warra qoratu yookiin immoo irratti hojjetu jechuudha. Waa'ee COVID irratti yeroo adda addaa feeramee dhiyeesseera. Kanaaf dubartooti kan aadaa jiran dubartooti Oromoo namoota isaan affeeran keessaa ani nama lammataan ture. Miidhaa COVID-19 talaalliin isaa dubartiitti fiduu danda'u fi talaalliin kun ammam gargaara kan jedhu walumaa galatti waa'ee dhukkuba COVID-19 kanaatiif nu affeeranii sanarratti mari'achiifne.
Waan akkasii dubartootaaf addumatti barsiisuun yookiin dadammaqsuun hagam gargaara jettanii yaaddu?
Akkuma beekamu dubartooti Oromoo maatiidhaa fi alattis manattis keessumaa warri biyya bakkee jiraatu karaa lama hojjetu kan maatii isaanii nyaata qopheessee kan ijoollee sooree maatii gargaaru qobaa jiraatu immoo miti maatiitti dabalamanis qabu yookiin haatiif abbaan warri umurii dhedheeraanis bira jiraachuu danda'u ta'a. Jara kanaaf tajaajila kennu jechuun akkuma warra mana yaalaatii akka yookiin warra nursing homiiti nama gargaaruuti jechuudha. Gaheen dubartoota keenyaa waa'ee COVID irratti maalii fi ijoolleedhaa fi maatii isaanii gurguddaa gidduutti tajaajila kennu gatii ta'e. Kanaafitu isarratti xiyyeeffannee of eeggannoo akkamii gochuu akka qabaatanii mana keessaa nama tokko COVID yoo qabee isa walirraa siquu distaansi isa jedhamu sanaa qulqullina akkamitti akka eeggatanii meeshaa mana keessaattillee akkamitti akka tajaajilamanii akka walitti hin dabarsinetti. Isa kana yeroo adda addaatti mari'achiisaa turreerra. Amma immoo yeroo kanatti yeroo talaalliin kun argametti talaalliin kun harka 100 keessaa harka 95 jechuun namni 100 yoo talaallate namni 95 talaallii kanaan dhukkuba COVID jedhamu kanarraa ooluu danda'u. Talaalliin kun warra lamaanii Ameerikaa keessatti kennamaa jiranii Faayizaariiti Moodernaadha. Kan 95% dhawu jedhamu. So dubartooti talaallii kana fudhachuu jechuun isaantu maatii hundumaa wajji walitti siqeenya qaba gatii ta'ee fi dhibee kana baay'ee akka dhabamsiisudha. Kana dhagaa kan nu irratti hundeeffannee hubannoo gadi fageenyaa akka isaan irratti qabaatanii fi shakkii tokko malee talaallii kana akka fudhatanii maatii isaaniis akka fudhachiisaniif kan mari'achiifne.
Yaaddi dubartoota hirmaattota walga'ii kanarraa ka'aa ture kan dhukkuba kana laale maal kan jedhudha?
Yaada adda addaatu ka'aa ture. Kaan maal jedhu ani nursing home hojjedha moo naatti nan qabne namoota biraa qabee genetic meekaappiin keenya warra kaanirraa addaa qoricha kanayyuu attamitti hamanna dubartiin fuulduratti mucaa godhattu faa rakkin akkamii faa irratti fidaa. Namni baay'een denial isa jiran yookiin immoo waanuma kana haalanii iyyuu keessa jiru jechuudha. Isa kanarratti Dr. Ibrahim baay'ee gadi fageessanii dubbatanii anillee karaa koo baay'een ibsuun yaale qorannoon irratti godhamee akka dhiyaatu wanti kun genetic meekaappiin kan keenya akka warra kaanirraa yookiin immoo uumamni keenya namoota biraarraa adda akkan taane ኮቪድ ዳኒ ናሞቲ ከኛ ደደዳ ጅራታኒ ጨልቀበሳት ነሚባ የና ከሳት ለሜ አከሉ ቡን ደርበኒ አከዱ ኩብሰተኒ ፈየኒ ታላሊ ከነፉደቹ መለ አምስት ኩበ ከነቲ ሳት ለሙፍ ጨራንሳ ጉዳ ከተይረደደ ቢኔ ህትምኔ ከሱማ ወሩ ኡሙሪ ግዱ ገሌ ሳረጅራኒ ጋፍ ያከሰከሲ ካሰኒሩ አማንታረቲ አቡ ኑቲ ገሩ ከና አባ ተማም ወንተጅሩ አከሚቲኒ ተላሊነ ከወጀተሙ ሰደርካ ከሚነ ከደርቡ አከሚተ ከመርከናው ኢሰከነ ኡበቺስኔ ኢብስኔፊ ተላለቹን ባየ በርባች ሳከተይ ማርያቺ ሳቱሪ
ጀነቲክ ሜካፖ ከኔ ኡማምኒከኛ አዳ ካንጀዳን ማልራ
ኑቲ ጉራቻ ናኖ ኑ ይራዱፍኔ ስኑኑ ቃቡ አመነም ተቆፈከኛ ከንዱበቴ ለፈንጅሩ ዩነማ ባየቱ ዱሜ አናናን ቀምኔ ጀራከነ ነንተ ጃጅራ ወንቲኒ ነቀቡ ኢሴፊ ቃሚኮ ጀራራ ሀደጁ ደከቶ ፍራቀው ከናፊዩ ክትባቲ ወሉ ማገለቲ ቆጣይ ኩኒዩሞ ታሪከን ከኛ ፊኖ ጀቱ ታአ ፑረቱስ ኢየሱስ ነዋነ ቀውነቲን ፈቃቱ ኩኩቢኩኒ ነሚጀ እጅራ ካና ጉራቻ ፍጠጀዳኒ ማለ ጉራቻ ኢነጀሱ ሰጀዱዳ ኢሳ አከሚቲኒ ፍሲኔ ፖፑሌሽኒን ዮኪኒ ሞ ሳብኒ ጅሩኩኒ ሳብኒ አዲኒ ፐርሰንቲ ሜቃ ከተይ ፐርሰንቲ ሰነከሳ ነማ ሜካ ኮቪዲ ነጀሴ ፐርሰንቲ ነማ ጉራቻ ሞ ያራዳ የርቱ ሰነከሳ ሞ ፐርሰንቲ ሜቃ ጀሴ ሰጀዱ ስታቲስቲክሳ ወልብራፊኔ ኢስቲሙድ አፍያሊ ጎቻ ቱሬ ሶ አብዲዮ ፍራ ወረቀበንቱ ጅሩ ናንቀቡ ባንጀራን ታኒሞ ከትባፊቹን ትዩሂኖ ጀቱ አከሚቲያማና ወረጀንቱ ጅሩ ዱረዶ ኩቢቶ ቆርገሙ ትረባታ አቺ ኩቢሱኒ ሃለ ከሚቲ ቫይረሲንሱን አከሚቲና መተከኒ ኢማበይና መራና መቲ ደርቡ ቆራታሙ ከባ አቺሞ ወንቲ ሰነፈሻለይሱ ቃሙ ባክቴሪያ ሰና ከይሳ ፉጣሜ አካ ረቲ ቆራታሜ ወጀተሙ ዮኪኒሞ ቫይረሲ መሰለደ ጠፊሰኒ አካ ተላሊ ትገደበኒ ኢሰቦዴ እገብኔን ሰተረቲ ያለመ ነመያራ ረቲ ሰዲ አና አካ ያለሙ ነሞተ ያራራሙ ገረነመ ባቄት ያለመ ኢሰቦዴ ኢፊካሲ ተጀ ኢኖጀታ ኡጉማ ኢሚኒቲ ኑማ ኡጉማ ኢቤሂን ደዋ ዮድ ኦዌሞ ፐርሰንቲ አማሚ ኢኒጀዱ እገምስ ከናይ ቦዴአ ካኒኒ አይየማ ፉድን ለድራጋ ዲሚኒስትሬሽን ኢንስታላቲን ቀለ ኢላሌ አማንሲሳ ዮተ አይየማ ካኒኒ ከን እገወንቲ ኩን ከናሜ ቦዴአ ጋ ጋፍሪ ጉዳን ካቱሬ ዋይ ሚጣቲ ሚጣኒ የሮዳፍ ዶንሱን ነመጥኩቡ ማታነ መቦዋቲሱ ነንጠራ ነመጉቡ እንኒኩኒ ጉያ ሶኮኪን ጉያ ለማከሰቲ ነማያራ በተከተውዳ እንኒ የሮድ ኤራቲፍተ ኡሞ ዮጅራቴ ተላሊን ኩን ቆረተማ አከዴም ኳሊቲ አሹራንሲንሳ ወሪ ተላሊ ከለውጅቴ አከዱካ ቦኒ ኦርዶፈኒፊ ረክኒ ዮጅራቴ ሀለቲ ሪፖርቲ ጎደሙ ከለፈይ ደፈኒፍሳቶኪ
ኤጋ ዋነ ከሲያ ዋሳ ከስተት ከስማ ድበርቶ ታፊ ባርሲሱን ቡአ ቀባ ሁበና ጀዱ ቀብደሞ አኩማ ሀዋሱ መሰካኒ ወል መቅጠደ
ከስማ ድበርቶ ቲ ቶሮንቶ ራ ኑ አፌራኒ ቲ ወረና ኖ ቢየለ ፋራ አፌራኒ ኩኒ አዌርነስ ዮኪኒ ሞ ኡበኖ ከስተት ሁሜራ ታላሊን ኩኒ ፉዳተ ሙታናኒ ቫይረሲን ኩኒ ቢፈሳስ ከከተረት ደደርባገቲ አዴሙ ዋይ ኢቤ ከናቲ ኡበኖ ጎደተኒሩ ከሱማ ወሪ ሁሙሪን ጉርጉዳ ወጋጃ ታሚሸኒ ኦሊ ወሪ ኡኩባ አደዳ ቀብ ዮ ተላሊ ከነፉደተመለ ኡኩቢኩን የሮ ከሚዩ ኡፌ ከሳሚዱ ደንደው ጠከኒ ረታቶብኔ ታምሲን ዳሙ አመሌ ናሞቲ ከኘ ከሱማ ዱበርቶቲ ከኘ ወሪ በከ ጅረን ጨራ ከና ቀብ ወሪ ቢየቡደተ ከሰ ጅረን የሮቱን ፍለቲን ተላለቹ ቆም ዱበርቶቲ ኡቱባማናት አኩማ ጀኔ እጆሌት አባማናት ማቲ ሳኒ ወረጉር ጉዳ ቢዱ ጅሩ ገቲቴ ፊ እኙ መጫላ ዱበርቶቲ ተላሊ ከነኩደቹን ሳኒ ማቲ ሳኒ ከሰዱ ኩብኩን አከንደደርብኒ ገርጋ ፈታ ዮም ሞሁበኖን ቀበንተይ ዋይ ሳረቲ ጋፊ ቀቡተይ እረደደብያኒ ሀኪማ ሳኒ ጋፈተኒ ከነቲ አከዲመባኒ እረደ ቴቪ ያደቺ ሱበርባዳ ጃለኔ
አደበቴ ክትላፍ አደሽ ቶሎሳ ገለቴ ፈቻ ከነራ ከኑማናን ጥሙረ ደገ ፈቶ ተኛ አንጃለኔ ገመዳቲ ነጋት
VOA.